life.
Distraught by plans, Junior. Mixing.
Come on. Kweli naona la mala zote niko nawe. Wewe pekee ndo nafanya nipagawe. Kulinga luksa, kudeka luksa. Umeniteka we mtoto kinya kiusa. Nilivofika kwako siwazi kupiga chini. Napenda deko zako na pale ukinita king. Wazi bling bling unawaza kusuling. Hakika mini wako na jina na kuita queen. Mambo so doctor, minapenda figa yako. Vyote utapata, uwalingie wenzako. Mapenzi kacha, misijao na size yako. Tuende Mombasa, baby ukaribata zako. You are beautiful, oh my god, siwazi sema. Na kupenda confidence ya kika sito kutema. Lighty, lefty, jimwage Aisha, you are bad and sexy. Baby stay back. Dim lights, mala nyingi ufifia. Wako nita do lights, mana na kuzimia. Unajua, napenda tungi kujirusha everyday. Nigande kama gundi na fight for better day. Unazuri, wakipekee baby, kama Diana. Sije nacha mwenye ukasepa kama Tayana. Kama mkuki umepenya, baby umehema. Ya mwage masinema, home ludi mapema. Potezea manyangema na skendo za kina wema. Jikite kwenye mema, ndivyo Mungu alisema. Kichere wakuludi, baby moyo na nyuma. Usifanye makusudi, ukaumiza wangu mtima. Kupenda merithi, toka kwa mama. Sio kibirisi, amini kimaulana. Lighty, lefty, jimwage Aisha, you are bad and sexy. Baby, come on, come on, come on.
She was a